usikasirike mpenzi, hata ukijam bado wapendeza my love. Oh yeah, oh, oh yeah, oh. Najua wani miss baby, hata ukilenga text na kunitesa my love. Oh yeah, oh, oh yeah. Ningeweza kujenga time machine penzi, rewind it to be your disciple. Ninaamini penzi letu na kama we, watajaribu watashindwa, kipusa naomba kuwa na we. Na hushiki simu, I wanna make it up my summer. Nanga kama nyota, na waza yari in my head. Naomba tunofasi, nigeuze mieneno. Summer, nitakupa unachotaka. Nataka kuishi na we. Girl, you know, give me a chance, make we start all over. Over, oh, over, oh. Fanya mnyonge mchana kutwa, naangalia picha yako niki cheesy, umenifanya cheesy, sijui